nipa yazidi paka na mwagikiwa. Ana nipa vinono paka na isi changa nyikiwa. Hongera wake somo mtoto kafundwa katimilia. Wali kwa maini maja darasini. Na nkirudi nyumbane na nuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo nani furugaga kichwa kina ni umaga. Doma nani mewaitaga nipe ushauri.
Hadithi hadithi
tamkule
mwezenu mimi
tamkule
mchumba wa
tamkule
sise
tamkule.
Hadithi hadithi
tamkule
mwezenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Basi sisemi
kanionyesha jua la asubuhi napopenya kwa dirisha na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha ya kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanikuza mahaba kamu kutarajita kibaba baba michezo ya makida kida tuno wakera waji mbona utapata shita ni wapesiri labda puto limepata wiva. Nilonge silonge
longa
mwenzenu mi
longa
oh my baby wangu
longa
namlavu.
Adithi adithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Basi sisemi
adithi adithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Ationa mtoto kataka na misi jivungu
nampa nampa tena nampa
nampa.